Tena yamefichuka mimi na yule atupo tena si sawi tena na sopendi tena mapenzi shule pema sio pema tena yule shamejenu saifi kama paka napanya oya yule shamejenu Mikausho tukionana na sijui nini kilichofanya nitose mimawazo ndo na mwaza siku zote na wapi karifashiro wesitoke ona kuna pati wapi leo nikafae tutoke niko singo salipo singo oh singo mimi niko singo niko singo ona sasa nipo singo
Ya moyo ya kunipenda lino na soba lipo kwa loyo siku zikaenda tala kunipa kanyimba uchoyo minilimpenda kalipa kuntenda ila dunia duara machene zunguke nilifunzwa busara kiburi nikepuke sindo kano na fala kanikana kweupe Ikimkuta misara mwambia ni asijute Sijui ni nini kilichofanya nitose Mimawazo na mwaza siku zote Wapi karifreshi roho sintoke Tunapati wapi leo nikavae tutoke Niko singo
Oh singo Mimi niko singo Niko singo
Come mix slicer.